Minisita omubeezi w'ebyobulamu ebisookerwako Margaret Muhanga agamba nti gavumenti yakukolera wamu n'abakulembeze b'eddiini wamu n'ab'ennono okufaayo okulaba ng'abafumbo bakeberwa ekirwadde kya Nalubiri nga tebannagattibwa mu mateeka. Muhanga agamba nti gavumenti erina essuubi nti okukebera abaagalana nga tebannagattibwa mu bufumbo wamu n'okusomesa nate abantu ennyo ku nsonga eno kijja kuyamba okukendeeza n'okulinnya ku nfeete ekirwadde kino kinnalubiri. Ono bino yabyogedde ng'aggalawo olukungaana olw'ennaku essatu ku byokulwanyisa ekirwadde ekya Nalubiri olwa Africa Continental Conference on Response to Sickle Cell Disease olwatudde wali ku Speke Resort ya Munyonyo e Kampala. Dr. Diana Twine, omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyobulamu, yasanyukidde enteekateeka eno era n'agamba nti beetegefu okugissa mu nkola.